chumba chipshikaki na mishikavu. Kwanza nijenge shavu, mana ba mtu bakaro kota benyewe kunyavu. Every day is new questions, kaujajua dunia mapito. Kichoka kumia haujakuwa upongani ya uwezo, umchezo suwezi feri. Kitaka mtelezo kwa kunsingizia nafanya kweli. Na nachofanya kinaonekana hata ukifumba kopi. Kwa yuwezi kunchafua hata ukinchora kwa matuma. Tashike shoka dharani, hawezi kukata gogo. Kama wembe kwa usiweke kwa toto wadogo. Undisputed, guso ulipuka kufunge maogo. Shambosu kaze msuri kama upaja wako mdogo.
Usije sema si kusema, you should not see. Tunahona nje boxy, so doke from ones above the rocks.
Bora ukweli unaouma kuliko uongo na ufariji. Kwa mana si kwa ziganda hata ukizweka kwenye friji. Sometime bahati labda wite kwa kufikiria hijwa linihacha nipite. Kabidi nopite tu kwa speedy. Na sio kazi yangu kutapa tapa. Wezi kutuzia sura uloipaka taka taka. Akili yako imeenda mbali, ile tatukuta hapa, tuko hapa. Na uwanja ni mpana kama kwa Mkapa. Ni vita mura mano akuda wakumbari. Sitaji rafiki ambaye muda ye ajari. Sitaji kupambo mwenyewe, najua mini atari. Kwa ukitaka kunywa Serengeti ila maisha safari.
Alikianza jana, hii ni kila siku. Mwendo kujichanga mpaka kinatoka kitu. Na tukiona kiu na kunywa maji matitu. Tumetoka chini na ndo mana tuko deep. Hii ni kila siku, kila siku. Hii ni kila siku, kila siku. Hii ni kila siku, kila siku. Hii ni kila siku, kila siku.
Imetibuka nungwa ipiti meli wala boti. Leo amelipuka wamekatiza sheli waka smoky. Ukiwa sento kili questi haijiboti. Leo nimeshika spada na mkaza Usain Bolt. Sumu ya penzi kaunja bele siomi. Kwenye uandishi rapa kuletea kwele sioni. Si unachuki basi ongeza gele usoni. Afu msako wanyani kwa yongedele uponi. Mindo mwenyeji kwenye nyumba za wageni. Miruzi kawa wowo likatize magengeni. Naendesha game ya rap, mindo memkatia leseni. Mistari yangu na uza molu sitembezi kwa beseni. Na nkipigaga michele naenda zangu zenji jambian. Na mtoto mkali kama vile jini Subrian. Akifa ziku ya nachomwa kama banian. Vijiti vingi miripuko kama Taliban. RIP mama ichikipaji kinakuwa. Rapazo kwangwa wavimbi mana nadawa kuchua. Hawa nipi mawa yangu angali nkuhai na wajua. Kawa juu stamina moja tu wengine wa mabua. Ukiwa snitch kunja, ukiwa hater funga. Nikipleach ujue ni speech ya kuwa teach funza. Mindo kiboko ya watoto mnawona masugu nunda. Kipima ni oversize utasema jinsi ya mbunda.
Usishangae
kulala maskini na kwa mkabos.
Usishangae
fanya kazi wa embassy kuvuta sport.
Usishangae
ukawa na kuku na ukala losi. Lo unafunga ndoa ya mkeka na rap afu kwenye coach.
I might have a problem sometime. Na feel kama na deserve watoto wote wazuri waliopo hii sayari. Shout out to my girls walo graduate bila AIDS. Licha kuwa wanapata D toka primary. Dina with me out 1M. Ukichagua dina naitaji 1M. Ni buke dina family. Ni ule muda kuchagua pesa au dam. Forever ntabaki kwenye family. Turning my dreams to realities. Kwetu dreams inauliwa sana na realities. Man of course wengi tuna dreams in reality. Nyingi zinabaki kuwa dreams in reality. Bad till eternity. Bad like realities. Bad to the point when I doubt my humanity. Bad to the bone I'm giving starstruck to celebrities. Hiki soki bao ni ubao ka 70s. City girls wanna have fun and sito. Currencies paid in clito. I'm done with the makeups and breakups. Na wake at delito. No more fugazi kushoto finito. Companies pay me USDs. Na demu wako ndo anataka USDs. Way young pretty girls fuck with me. Yani protecting the STDs. Pops wote wameka VIPs. Meza ya wanangu inaitwa MVPs. Middle finger kwenye stop sign. I'ma do this shit TID.
Better and bigger. Chaka mchaka chinja. Shida so mawazo ni mawazo yene tija. Mida ya tafija kupiga kuku kwa mija. Na nikija zeda kwe maninja kama tuko hija. Kinzana ilimbaya bada chapter ya ufunuo. Chakobu tangwa miwaya usida tishwa na mpasuo. Safisha rombaya. Safi kuvisha nguo unga waya. Tamrango famu unetaje funguo. Man kilitaka zogo. Kaletea mikogo nsawo jichukia fujiletea sira kama mbogo. Kijua when it's niche na piga rungu za ugoko. You're the same at the beach. Yani beach kama koko.